shara a ana tiwata
garga min kito no wi kite finatawano wana kinatawano kite alsilama kuno alkali on wonana e sorde lamin on lamin on du kany won ko watata alkali on hunde fu ko rewi harfi alsilama ku futo alkali to wonto o yarto dum waddama dum ton sey jew no dum hollam kanko lamido
kuma yaya za a yanta bisa ga haka
dai kadale hada kite to don domu
to matsala ko wace iri wanda ta shaye
musu sadar maji lati fu no wadde to amin to enda sanjo misali dewgal hakkune guri jeki on be narai lamin on enda toto top be garato alkali ton alkali to konna jewa e wonno diro islam hokkiri fa hande donnigu en ni kandu konna se wari to lamin on fu sana alkali on nodde holla noy woni no alsilama ko wi ronire neddo fu kan ronde heba yita hakke mudum lan subhanahu wa ta'ala yamiri e do lawo dinal islam no madire no enda
te ara musu gado nan kamar yadda Allah madaukin sarki ya bayani
alkala kungu neddo no ronan dun non nanoi
to alkali yana yiwa
no ronan dun neddo wasa ronde dun dukanda sabu alkala kungu enda mai tawe neddo janki heba andal sani la take jomun jangai banda tawe alkala kungu kany e limanga ko fuda neddo wa ronde de ni jomun mo tawra o mai sa jangai yewe hokke jangudo bawdo wadde gollanga sa liman on juwi wita ke biyi ko ganno biyi ko non limoto non yewta kanam jangudo bawdo wadde limanga kungu watte nokku makko non alkala kungu senini mon taw alkala ko wala don mai to sey ndare do wodi jangudo bawdo nadde nokku makko no wayinade seni wana non du ndare jangudo togon bawdo wadde gollangal hokkengal nene nek alkala kungu dillan le baade ne enda hota baade wande ferere
alanti nan zi hoda gidon woni
moy wayi latade alkali
to yesa abinda yo ake bayana
neddo na han tawe no jangi no wawi tawe du kono jikkuji mu lobbi non laato du kono neddo enda bawdo hore mudum tawe o yi ataake le nokkuje nyiddini himbe du kono taw mo teddini dum neddo enda no wawi hokkede alkalak dey sey tawe jomu jangi tawe du kono jomu andi fa wodi de ko laato alkali
cewa akwai karatu dan bayan alkalanci babu karatu